Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alkamsare noga e jeegon lewru October 2023 yamde sappo e jeddi abdi silmay chapan nay joy maison de la presse Bamako do yutino kabaruji de kigen hande woni Ali Cissé Fili Dambele wonto ko gijande ton tayugol kurangol timmataangol ka kuccaje mudum ana wondi matel sanni do tuudi dogodruji yogaji leede amen di nyawbe faaye to jotobe nyawbe kan wondi hollitide mette mudum fewde majjum nyawmo noddirta dengu o yimbele be nangata leede amen di ka ana wondi beydaade le lewru October ndu won nogay tati mayru ko holli holtama wiide ko buri yimbe le teme dido won ko o nangi yimbe dido ko yawti le hen fa juinde talki mudum fa nata armi leedi amendi guleji kewdi ana wondi mate damal santuruji to dum watte to yeyobe fa to ngado be to parking ay ka fu holti wiide ana heba hen ciwdi sakrabe hidi be don sambe kawaruji dum jogani on kigi hande bismillah modom helade dum Chuli dogotoroji leledi amendi ka taygol kurangol tachugol kurangol timmataangol ka kuttaje mudum ana wudi matel top sanne so yoga dido chuli dogotoroji ka na jogi groupe fa nawtoro jokkitaade golleji mudum le dido nokko o ka wobbe ka holti wede kanyum en ka wala bawde feyi nawtoro dido groupe ngaji oppugol fa he fu landinaano do wadede alal bal sul dogotoro Gabriel Touré nu ka fu bantina ma sabe taygol kurangol yimbe nyawbe fa yetto dawtube nyawbe gobe le nokko o ka fu holti wiide no kabar o wordi le nyaloma hande o ni ka waawa hiddiraade non feyi fa beedo do fam kedde Ousmane Nyalbul kay Modou Samasiku
fedde syndicat gondini bantingol oppungoji kandi wadede alal bare handen le suudu docteur Gabriel Touré du suudu docteur burundu fu maunde e juudi docteur capitaine gal secrétaire général Jimmy Kanté holti wiide nawtoraade moteur ngaji waawa hejjude suudu docteur ndu fu
hier da yude delete
tachugol kuran kenyen na satti sanne groupe ngaji amen di nogadi fi kulle jamen di yalla haddi frati min bantini kala oppugol hangul wadede nyawbe gonbe oxygène ma dun réanimation soni kuran tagi wotu juddo ko teji mudum wala do haadi
ça peut avoir des conséquences
lay suudu docteur commune nay bo bamako docteur Abdul Razak Dikko médecin chef ndu suudu docteur kany du duni hakilo mudon nokku je burde hasindine de sanne woni courant moteur o wattete e wi makko
aujourd'hui donc nous
fande groupe ngaji ciowdi didi min kubini e kany groupe modo goto kadi do groupe ngaji di fuf wawanta courant mo min kasindini kanon courant seden ka ana bangal gulido yogaji
e assurer la ba
nyaube be min ka do bamako do yottade bankas fayade to seguto koliti metala yonki mubben
lolo no so jamadu burata tampindim ana wara ler goto fande kuran wala kuma ina fi hopital nit no notrade amu ka kuran wala sigi ga kay groupe on notrade
farda adi mo ministre commune de kuran bami tala dara jabbene de latade tajungoji di kay ana jukini do metala yonki jamarende
sakrabe ando on bay tutul hakilaji mo do fudo jido kabaruji do hel amen facebook na do compte twitter yawtagol yubba imbe inde imbe kambe wotude golleji mudum fuddi ila go lewru October 2023 ido wondi jokita dondu lewru jom ko on do golle ka fuddi imbe ardibe nukule to dum watte to ka holti wiide golle on wordi yarde ni ka ana bunna bernde e be narda imbe be jokito wadde golle on ga womtida laaji yogaji be kolliti bangal tachugol courant fa bedro den fam anni ko Ousmane Nyali Bouli e Modou Samasiku fewni en do hem
lay ko men jago bamako fedde humaninde golleji mudon holti wiide hitande hikande jama buri warde fa mbaylta nokkuje mbotata dina rawanin salya sangare won horaje fedde humaninde yottugol yubbeinde woteji lay ko men jago bamako
jama o hewi sedan hikka dina dubi jabididi hewde go lewrundu yottade hande le komnisis do min kinni ko buri ultinero imbele dubbe warde njetto mutube fe wutude e sapo e dido kibini be dubi wote
lay ko men tata bamako fedde humaninde golleji yewtugol yubboinde holtiwide tajukul kurangol ana tanna golleji mabbe ley onoku e koltiwide golle o no yarata ni ana buba bernde sori sidibe woni horaje fedde humaninde golleji modon ley komin tataba bamako
e gubebe lambara temede tato ana mabbe temdron e sapo njetto robe taba enjo enjo gumo indimu enna tusam sabi be mba wutude kase ana mabbe chapantato injena yo worbe jama hikka o hewi dina murawane
holtinde wide wildingol nokkodo watata na itude inde mudun woni golleji burdi wadede leendu lewru arandeeru e wi humuneebe golleji yewtugo yubbo inde wotobe
le leydi amen di nogay tati lewru octobre bettindo holtama wiida yimbe la teme didom nogay didom won be nyaaw mo be noddirta dengi o nangi le leydi ndi jeddo yon kanyum en ka ko mu ana nawni sanne didom yawti hakkune mabbe nukule to nyaaw o sati sanne woni bamako kuli koro sigu kan e motti odo kabaru ka suudu kuma nido challal le leydi amen di hokki dum le wi kanko docteur yakuba kone ardido golliji pawidi e haybugol nyaawuji ra oto le leydi amen di ka anar jaman de faham rento yure boddi fa bedo den famu anni ko halni kam e hordo festango Ousmane Niali Boudi.
Aujourd'hui nous sommes
to gonden handen to himbe kudinare e temere njoyo e chapande e jeddo e njoyo woni sikitaabe nyaw dengo o nangi teme didon e noga e didon woni be tajjalal heba nyaw o won e mumben sappo e jeddon be woni be o tampini sanne didon woni jawtube e limabe himbe hewbe nyaw buri nangude yo bam ko do non kany e kulikoro do buri hebude sembe jaati yo kalaban koro kany e kati saggol makko yo habgol e boudi sinina do rentek e boudi nawai renade e o nyaw won ko himbe kani wattande killo idabereji kulitaade ana mo isanne on watta fa himbe danto e o nyaw
correctement
ju inde talki mudum fa nata armi leedi amendi ka golji mudum ana wondi jokkitaade fa hamle leedi amendi damal dido centreji to golla o watte to ka himbe le hewbe do woni cotto fa to ngado be do parking ka holti wede wonko hebata hem on fu holti do wede ana heba hen ciwdi fa bedro den famu anne ko kuma fiketa heba ne do hendo festan Ousmane Niali Boudi e Modou Sama Seku
commissariat Kalabankura kany e gendarmerie falaje parking nga jode ke le o wattu fa ndoma moto ngaji garobe joininde talkimo be dartude latade mangal paten e wi hore mabbe o golle late ke sababu fa be beydro kebal le o wakati
billa fajiri min puddata golleji di wonno mbalobe ga en moto goto buudi noga skobe jeddo jogimi haybobe moto ji hankin do min ba tande mi kibi ko buudi dum nyaso
tagal parking ngaji en kuje so tobe de fa hewi ngari jodaade le mobben sa tagi te katan atawa jibaji mabbe ana tedde
nebille murumi
billede njeyam lumo ona samti min kay gato njeyam ko nogay wompu debbo becce becce dene di jogimi di wodo ko buudi sobo
holdinde wiide talkuru noddirde no deman man inscrite buudi tamdere woni ko darto be codata tembar buudi debbe sappo e wi julabe
gabbe defo hitan 2023 orientation ngaji mum en waram yaltude asawere nogay jetti lewru octobre no wakati yambe sappo non holiti wiide sud ministre kuma nindo jandel lindi le communiqué goto mo wadi andi nda tan wiide fedde IMD ka holiti no mette mudum sanne fewde tanugol koyde bangal yaltinde odo communiqué himme yurmere e hunde andan sanne le leedi amen di le nyaloma hande o yimbe le hewbe fu holiti le nyaloma hande o yimbe le hewbe ka fu ana fandi ko yurmoto hono mudum hudu fu sabi o do kabar fa bedro den famu anni ko fadi talfi mayga heban en do hen festan ko sita sidibe e modu sama siku
babu ndurde ana hasigina sanne e wadede hakuna jamaren ga o fina tawa ana da majira nyalmana hannen ne leedi meden ni sabi wad ko nel lobbere jamar ko heewi ana wujje to yimbe yogabe won seeden ko facintinta dum
mi meedi de neddo goto mo wala bawde mi rutti mo sanne mi tutti mo cugu somay mako mi rutti ge galle bamde kalisi mo resi jongalle am tiagal mi dum mi yiddebbo mo ngoto so borna kadle ciki de karbinade mi minni be yimbe nyawbe ta mi celli tan yalla garbi da ita kalsu mu jugida tutudo bedo sabi Allah
lewi kambe anme kabar nadda ko majjugon nello berko watte ana fawido kulleji kewdi go mudun tidalaji ko mata hannen le galleji din sabi lafi kebal tagal mudun yimbe bombe ana wondi e wujude jamaren le leededen lewi kango andro kabar nadda ko nodirteedo yogba dogoni
on dido lambraji wadan hello e kabaru pabundiral ndoto sababu yimbe le mila wide wala gonbe le bulde fuf goni hasindini be faba kabar mudun no hobe chuputo sanne mutotata mballaji to woni wakko juno ne don waw jaati tawede ade golle ka wawana musadaji ma
lebi kam anbe kabar fina tawa lafi wadde lobbere hannen ana fawi do salagon sugaben gollude sab ko heme hannen ku jaafi tan yidi lebi kanko ben sherif jabate goto andre kabar fina tawa lobbere ko watta aran non ana serti e ko watti hannen
de plus en plus
il y a wato jidi roobe worbe huifube an kewisan e do wodi le kabar jande kirruji amen sikwala ana andondiri wala bawde e jogi do bawde na anda so ni ada yidi faabade ada hani fudurde bedo takalambe be ko buri hewde le nokkul tono bam ko ma dun ko lujjo modde reason ngaji di gonbe le bulle be tawtete wada faaba
lobbere yo hune ko jabina le dina aslamako lewi horbe dinan kobe wadde lobbere hana natade sabe guika lewi kanko imam musa touri
namaire
faaba yo nugal aslamako joni bele na yidi kalisi niwdo sanne ngulende yida fe dina namraji kewdo ngada e wattu sabu nulado sallallahu alaihi wasallam yimbe le ben don kay fi ngada hon ni ngala bawde don no garbino na harmini nen darda ngado de gulluji di motta
kwa dabla
meccitunde wi nu lewru octobre yo lewru pabondure le leedi medeni lenu lewru dabriji kewde fiyama ko natto sabe fabade yimbe be wala bawde ben
piobe amen palom be ngala duubi sappo e jeddi waram hebondirde be hono mu em le lewru sappo no lewru novembre yar didi lewru decembre garondo indonesie ministre kumani do birki sambe chalde leedi amen di do kanko abdul kasim ibrahim fomba hokki drapo o e odo equipe le fewde landinal gol odo equipe be garam yaade arabie saoudite fadma be yar le ngene menudirta sura kanta anale leedi indonesie mi chintinde tan wiide joni woni koyde jeegom leedi amen di ana hawra e sidi da pide sakrabe hidi be don mi kaddata ke waro I'm going to kick it hand and go find the thing that I said I'm going to end on a wood. Bamako fayo tole kedde leedi amen di sukaabe duubi ko tawa fu ana wondi ana wada haro chaldi sanni le hakkunde majji ana piide ballon basket fayo to karate e ko nande mudum andan be kabaru majjum ko holti weede e dum modjan be sanne dum way latal sababu do nabirde yeso kabaru jimabe tawede majjum fu be kolti weede wadde o do golle no yabbitire kana way yottinde kutaji mawde bangal challa no hodum fu woni darnde haro chaldi juude sukaabe magazine amen tous les enfants du Mali nyaloma hande o do majjum yewi khalifa goita landini do anni ko mi e mawdi sama sey ko mi biwone do hen
sukaabe ana jidi birki sambe chaldi sabi edo yewtina hewbe mabbe bamako do faa to yoroso ko hewbe be do sukaabe kan fu ana anni yarto wodi sanne dido golleji
je suis là pour apprendre à jouer
miniga enna yalla ekitade figol ballon e lata de joueur modo hono messi e ronaldo en fanda an yo lata de dunke ballon mi di figol ballon san yela am yo lata de kala haddi rateo
toujours être la meilleure
hodo fu woni birki sambe chal moƴando suka hono fu o waawi dowtirede yalla o heba subaare dum dido lamdi ka sarabe hewbe ana lando hore mu em saatu malik seku ba jangino kumani do golleji birki sambe chal di le fedde no dirta croix rouge de la musegu
les enfants 2 à 3 ans
suka be hakke dubi dide dubi tati sa hokki be sakki ngata henne koyde mabbe didi donno jokkoto no muurini adanna me nuku gotobe njahandu goddo ardi do e mabbe yettete suka be dubi tati fa dubi jeddi yambawi wadde ballon e kany fijoji ngadi tede juude tagal dubi sappo fa sappo didi sukabe no mbay wadde si haroji tiri tati le yonter dadum deral figul ballon ko nande mudum fu fondo tibindo dubi sappo jetti kay ne wawi hinnade si haro sambe chandi fu
tous les sports
centre la fia club de bamako noddirtoro lc ba yo nokuto sukabe wondi ekitade fiire ballon ko buri sukabe temdere chapanay ngadobe sim birki sambe chandi fu inde mu en ana windi dom abdou traoré kany woni lami do centre o
centre de formation c'est la base
nous ko ekentingul o woni nugal figul balo dum jangidambe kala ko mi andi sunu afamini suka kula to sababu wodo gerengaji di bandi yakku yargul sireti de ko nande mudu ngada bawda men yalla be do ala to pibe balo mobe
les enfants talentueux
briki sembe chaldi e hune mawne faaba de san ngotu ma ko kay nangondir gol le leedi amandi de wi honji tobe don sabu so ONG e frata mali hokki ko buri suka be chapan jena yom kaaki ko dum wayi wodi rede le kawtal dido bal nodirtero camp sportif dum wadi jigiya bugu commune sana koroba le lewru julie bettin amakana sai kan wonto kuma nido heejo jumudum
notre vision
ila amen yu yirwere leedi malindi fanda kan o worni lowde haklaji mabbe kulentere jogaji bangal ingludian cap taguji lobbi e nesuji
darne milki sambe chaldi ka nafamu dum ana momni sanni ele jande le leedi amendi dum wala sukabe andude ko be baye wadde dum wala so be kolo hore mabbe dum madam jabate yayi kulibali ngado eps cap katito
education physique et sportive
milki sambe chaldi o yi wajibi sona so lojabe suni dum don wada ele jangirede noto sababu andude sukabe mawbe yirude le kabar mu so dodo so fugul bolo dum wala tan sababu dum wala hore be kawte mawdo
malik seku ba jangino kuma ni do birki sambe chaldi le fedde ne be noddirta croix rouge le lamu segu ka ananarda sara be tinno naba sukabe mu em to dogotoro en fa yewto dum fade mu em windude inde mu em nokkule to birki sambe chaldi watte
le risque est là
fotu mo do kabar o jogolna ya wara idam kana fina do nawtoro sukabe le birki sambe chaldi taw o don nokku o hayba ka dum do na yeb to wiso na ana hino ye fotu sambe chaldi sanne tan mati sanne le fofango sikola dum suka o mata dum limgu dambu
wadde birki sembe chaldi kan nafamu dum wawa halal fatim ga hunde ko tawa fu kaddi ana hem